Busy calling me, mina ngijola nomngani wakho. Ama feelings for wena phela nyuka nemi mfula. Awathi ukulinda ntokazi, ngiyithandela umngani wakho. Wenza ukuselfish wena ubusy njengami. Hey, uyangistokho uyangimisa, ngitshela ukuthi uyangithanda. Kodwa ufuna ukumtshela umngani wakho about what you doing. Ngifonela ngenkathi yasebusuku, ngitshela uyangithanda. Uyazi unamahloni, awumhloniphi umngani wakho. Kodwa ngisoze ngamuyeka, she's the one that I love. Uyangijabulisa noma seku-10, ewe. To all our haters, Tina Vela Sazonoba, I'm playing for better days.
Why you keep on calling me? Ngoba nawe uyazi ukuthi ngijola lomngani wakho. Why you keep on calling me? Ngoba nawe uyazi ukuthi ngijola lomngani wakho. Why you keep on calling me? Ngoba nawe uyazi ukuthi ngijola lomngani wakho. Why you keep on calling me?
Aibo, why you keep on calling me? Cause you know I'm in love with your friend. And like yin ngawe, awuphuma kimi sisi. Mina ngizoxabana no queen. When ufona ngabo past 12, lokhu ngibiza bay. Ntombazana ungixeke, phela wena lento yenzayo iyona engicasulayo. Awu if unomngani wakho uzenzo jabulayo. Inamba yami uyithathephi nalokho ikona okungididayo. Ngoba ngiyazi umuntu wami bengeke kube uyena okunikayo. Ngoba ngiyazi umuntu wami bengeke kube uyena okunikayo.
Ngoba nawe uyazi ukuthi ngijola nomngani wakho. Why you keep on calling me? Ngoba nawe uyazi ukuthi ngijola nomngani wakho. Why you keep on calling me? Ngoba nawe uyazi ukuthi ngijola nomngani wakho. Why you keep on calling?
Nama feelings omuntu yedwa, I'm not a player. Get lost, iswami, ngicela uthola abanye. Ngithanda umuntu oyedwa, futhi mina ngiyasithandela. Akekho omunye engimthanda ukudlula yena, she's the one.
Excel, ngicela uphume kimi yabo. Cause manje uzongenza ukuthi ngixabane nesithandwa sami, angishiya ibamba.
Sure. Why you keep on calling me? Ngoba nawe uyazi ukuthi ngijola lomngani wakho. Why you keep on calling me? Ngoba nawe uyazi ukuthi ngijola lomngani wakho. Why you keep on calling me? Ngoba nawe uyazi ukuthi ngijola lomngani wakho. Why you keep on calling me?